ngeke isuke mina esithembisweni sikaThixo. Ungasuki nawe, ungesuki nawe mzalwane, uhlale kuThixo, uthembele kuye, uhlale kusamandla. Uwabela indlela, uwabela indlela kaThixo.
Jesus,
ngeke ngisuke, ngeke ngisuke.
Ungasuki nawe kuThixo,
uthethe naye ubusuku nemini, uthethe zonke iinkinga zakho kuye, uxelele yena ubunzima bakho. Ungathethi nomntu wasemhlabeni, ungathembi kumntu, ungathembi umntu emhlabeni. Zonke iinto zakho zinika uThixo. Unamandla, unamandla uSimakade, unamandla uJehova, unamandla okuhamba nathi indlela, unamandla okusithwalela iingxaki zethu, unamandla okusithethelela. Ngoba sikhala kuye, sikhala kuJehova, sixela naye iingxaki zethu. Uyasithethelela amatyala, uyasifulela iminyango, ngoba uyaxolela uThixo, uhamba nathi mihla yonke. Ithilo nje mzalwane, thetha naye, khala kuye, khala kuye uJehova.
Okay. Yeah.